Amaulira okuva kwawali mu disitulikiti y'ekyotera ombako wa gavumenti atuula mu disitulikiti eyo Apollo Mugume alangiridde ebikwekweto ku bazadde abatannaba kuzza baana ku masomero gaabwe okutandika n'olunaku olwaleero era oyo yenna anaakwatibwa waakuvunaanibwa. Mugezi Badru.
ADC Mugume Apollo agambye nti oyo yenna anaakwatibwa waakubitirira kubanga ku ssaawa zino abaana baali badde balina kubeera nga bali mu masomero balina okuva mu matawuni kulonda sukulaapu n'ebirala wadde weekola eddoboozi ery'omutwe wa bulijjo n'ebibadde ebigambo
tegeeza ng'omukyota tugenda kuteeka cooperation bameyaz olredi bamaze kulayira abakulembeze ba LC1 nena bampuliriza olaba omwana ng'ali ku kyalo tagenze kusomero otutegeeza tukwate omuzadde ate n'abaana nabo tubakwate kubanga omwana alina okubeera ku ssomero so n'olwekyo muzadde abazadde mwena mbasaba mutwale abaana okubasomero ga gavumenti tuwalewo okuwayo sente mugende mutwale abaana babone nebibalina okukozesa nga uniform n'ebirala naye mubaleka mu byalo operation egenda mu maaso ate omuzadde ojja kutwala
radio Buddu ndoozibadi wano minisitule ekyotera.